666.
Gina, another one. You like this, you like that. Ita kupea mana yangu wa ingat. It's not the slim, not the fat. Baby go down, bend out and sack. My love is printing, you never renting. Ni mesha bless, wakwa nini nisi blessing. My only pretty, you give me something. You don't go see before. Say uwi, tabia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tabia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my baby, my love. I said never leave you. I say I'm not gonna leave you. I do my best, baby, my love. I say I'm not gonna leave you. I say I'm not gonna leave you. Every day I go pray. Yeah. Oh yeah. Badi manyanta, black panta. Ile na juli zevi ni kweli umenipenda. Ivi ni kweli ya, ivi ni kweli ya. Me I know the answer, answer kwanza. Kama bila godoro wate chini tutalala. Ivi ni kweli ya, na uliza kweli ya. I've never seen you love like this. Ivi ni kweli, how like it. True you give me honor. Naoneka no man. Mapenzi kafla sio na ilis. Kitoka tu kidogo na imis. Meweka ni bana. Bana tamu sana. Say uwi. Tabia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tabia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Now in my heart.